Run. Babu. The Kitty Show Bob Record. Zakiya Hee.
Natembea na ringa ringa kama wao na mandinga ndinga 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 ringa ringa ringa
no retreat no salenda na kukumbusha nyuki kumbatiwi na nyoka funiki kwa tenga dakika za jioni gedele kate mabungo kabla kipenga Ibiza chambu, watu analenga na zimangenga na todenda Kama wao na mandinga ndinga Na warembo wa kuringa ringa
Tunaringa ringa
Vipi kwa kome succeed mengoa au metoka kapa TMK rupaso atoki mtu kwa mkapa Dina mpaka saba tembeza fimbo chapa Vuruge nyaka nyaka wa medata Mara ho, etina nata Uskariri sishi
Tuna jiamini ndivyo tulivyo Domano tatukuta kule pesa iliko Na mungu na muamini ndivyo nilivyo Atoki anguko na inuka liwiko Oya sema kama wow Kama wow Tuna mayumba na mandinga kama wow Oya sema kama wow Kama wow Sli mademo sli kuchulia kama wow Sharia I think we Tufuta pesa baba Bila pesa apa mjene bam Dogo au fimbi Ata madame watakuja wenyewe baba Basi ujua pesa ndo ushindi Situko live baba, situko live baba We endelea na upimbi Sitataka shiliki
Nakura matunda sana ukichanganya na urisi Ndiyo mana nanga babu nimerudi Kujipata, kutakata, kura kitoga chanazi mbata Wana hoji hoji ho, wapi kazi pata Nimuendo akie pendege na kiasi mbatata Online full time, sisi midata Vipi anauliza mbuzi choma mkata
Tunajiamini ndivyo tulivyo Domano tatukuta kule pesa iliko Na mungu tunamuamini ndivyo ilivyo Atoki anguko na inuka iliko Oya sema kama wow, kama wow Tuna mayumba na mandinga kama wow Oya sema kama wow Kama wow, sivi mademo sivi kuchulia kama wow Sharia I think we, tafuta pesa baba Bila pesa, apa mjene bam dogo au fingi Ata mademo takuja wenyewe baba Basi jua pesa ndo ushindi Situko live baba, situko live baba We endelea na upimbi